Ndovuniku Tabidi wani juu
Rais
Basi weka mkono juu Yes you
DJ 212
Ndovuniku Tabidi wani juu Basi weka mkono juu Yes you
We are the Beat Nation.
When you move your body, baby, cut it. Shakupenda siku jui ata njina. Kukupa budi, wala somo china. Hakika nita ikati ya mima.
Loko, go loko. Oh baby, oh baby. Oh baby.
Hey, oh baby, go gag again for me. Hey, shamizu kasisi. Tatizo so pesa Kiongeza na mina ungeza
Oh baby go down now 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 Baby go down now now now
I just wanna drink my drink, smoke my food, take my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna drink my drink, smoke my food, take my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight, fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
Maisha yewe mafupi, mahitaji yamezidi kipato. Usinione na latungi, sipigi shere na punguza mawazo.
Kuna mbogi ya gombo na mbogi na choma. Karao ndio wawe buzima utachoma. Niko na dosi kudosi kwa darola. Kini leo nita dosi kwa mtaro. Siwashi lakino kile washa moja. Wacha genge tondije rudisha domba. Na kuna mreshi nime mkaba kwa kona.
We are
nipende
the Beat Nation
na corona. Nima demdo tu hapa mjini. Kauna mdo, bona unazini. Sikujua ni mali yako jama. Alisema ulikufa mwaka jana.
Drink my drink, smoke my smoke, take my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna drink my drink, smoke my smoke, take my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
Karibu Kanairo, karibu Kenya.
Oh no, oh no, oh no, 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 no,
DJ 212, Rais Wamzuka.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova kuzi. Karibu Kanairo. Karibu Nairo, Nairo, ribu ribu nya, nya. Kuja kuja show show zawa. Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kuja ni kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko sure. Ukiwa kijani usiki umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya ukichoma picha. Utapewa hashtag apo Twitter. Uta trend. Customer Kenya nusema asanti. Nani yeye amelipa naseme asanti badale ya muzaji. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu. Karibu Kenya.
Yeah.
Masa imara.
Everybody needs somebody.
Tuna madeni.
Somebody, somebody.
Everybody need a special someone. We're good there to make you smile. We could dry all of the tears from your eye. Everybody need that special love. We could always hold your hands. We're good there with you and through the end. You know you need that special feeling. Feeling where they give different healing. One we go there for you, the one no go bobo. We go love you every night and day. No go ever use you play. Not the kind one where you need. Not the kind love where you need. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody.
DJ 212 Rais Wamzuka.
Kirungu, usikamate utawaita wazungu. Babu mkuna nazi, achuta makishi nani, na msuli wake uko wazi. Mambo yote hadharani.
Ogogo, ogogo, mtoto anadaka, uli ipa, unyari.
Wapeta,
tena kikata na ikisa.
DJ 212, Rais Wamzuka.
Dengo, dengo,
playing nothing but the hottest tunes. DJ 212.
Mim Cristo na pena kukatika. Sta Kristo kango makameshika. Mim Cristo na pena kukatika. Sta Kristo kango makameshika. Kameshika kango makameshika. Kameshika kango makameshika.
We are the Beat Nation.
Kameshika kango makameshika. Tukubaliane tunapenda ku dance. Ndio nimetoa ngoma wasi tu wa dance. Si hata binguni tunaenda tu ku dance. So acha story wewe amka jo tu dance. Mim Cristo na pena kukati. Mim Cristo na pena kukati. Mim Cristo na pena tik tik. Sakiristo kango makameshika. Mim Cristo na pena kukati. Sakiristo kango makameshika. Kameshika kango makameshika. Kameshika kango makameshika. Mim Cristo na pena kukati. Sakiristo kango makameshika.
Jana, acha niimbie sagodi kama pasi nizidishe maombi hata kwa sit kasi songi na mbogi mina juu atanilinda nikiwa naye sikosi
kwa God niko fiti, kwa God niko sawa meni blessa ina mdo ya kwa hao.
We are the Beat Nation.
Kwa mtungi tsunami jeneza niwe
DJ 212 Mzuka.
Wallet, 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 wallet.
Nation.
I got fear in man, the man is gonna take us low.
She says she wants
DJ 212, Alias Wamsuka.
I'm a joke and I'm chasing, so I'm back and I'm fine.
We are the she Beat Nation.
Time for drama, an attacker. She want a good man. Be a creature, she's a pretty girl. She a church girl, she want a good man.
She's been fasting and praying for a man with a beautiful heart.
She want a good man.
She's stumble and pray every day.
Or in love, fall in love with a good man. And I roll kwa vipanda, akita futa wa kumpenda kama.
She wants a good life, she wants a happy life.
Yeah. your problems. Live true and honest to yourself, you should never lie. Usikufuru chome, rather safi bora tu kujinice. Put a smile on your face, I am Aisha, you only live once. Whichever the matter the queso, nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takonda.
Kwa jirani.
Yeah,
demand any cause.
Things
very bad too money. Wednesday, see Jolly. Thursday, I'm going to Friday. Friday, oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Twenty. Tukorido sai adi mangware. Kina kemboi wamefika na wale. Tukorido sai adi mangware. Tukorido sai adi mangware. Tukorido sai. Twenty. Tukorido sai adi mangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mongo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadi kiwa manches. Sikupitia kibandaski kwa madhe. Sai katumbo kamejaa kuna gases. Juu ya kunyonya jug sipendangi glasses.
Nathani, sato ndakwa na ganje ni nani. Atataka makali tayari. Buda sai niko machi na imagine. Mandela niko kazi. Many big big boys yezi gusa toy. Busy role model ni avoid. Na mbona buda nikileo. Ni waribu ganje nikisema yeah. Pewa. Adi mande ni kazi.
We are the Beat Nation.
Wednesday si jale. Thursday angoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la.
Chiyo mio.
Oh la 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 la. La 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 la.
Chiyo mio bala ma weekend in city na ma arif kadhana ma painting magala wana sanif shasha meditating na tambla ya kimratish kuba kurumisha ngoko kama generator bundo kwa posto kwa na jileta leta bono funga long shot kami kela teta elevator kijana kadoko kakoe na diseta hata leta.
Okay, 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 okay.
Get ready for the takeoff. Playing nothing but the hottest tunes. DJ 212.
I'ma get this kind of feel. I'ma that special feel. Baby, check out shit. Baby, check out shit. I'ma get this kind of feel.
We are the Beat Nation.
Yeah, baby, check out shit. Baby, check out shit. Double is so fly, no need me. They make me go loco. Yeah, your body na fire. I'm a licha, check a mora. It's a biggie heavy something when you roll it. Make I take my time to control it. Can nobody bad like me. I say nobody can stay like it. Ooh yeah, love me all the ways too. Baby, check a shit. After the party, say we don't go to my place. Go to my place, love me all the ways too. Baby, check a shit. Oh yeah. Daddy party, say we don't go to my place. That she can never get enough of me. Your body high me like lean. When we do it, skin to skin. And as the rush they increase, I feel the drip in your V. Shorty say she feeling so. She grab my neck and she whisper please. Shorty give me dirty splash from my chest to my knees.
Give me fire.
girl, I know who sing for my daddy. My daddy, my daddy, my daddy. Natuka, se wafuna, mutima kwange, we guantuma. Nasima face, nasima color yo. The way you do me, baby, misazo. Kama toka pasati, zena wana kabali. Ya girl, anze kwambali, mikufu na midali. Ga shining, mogula go wo. Like a diamond on your body, yo. Boy fire,
oh.
Give me fire.
We are the Beat Nation.
Boy fire, oh. Boy fire, oh. Give me fire.
Kiuno, kamata bag, kamata kichwa kando na bab. Kamata kimini, chalega lega. Manata shuka chenu na nitaga. Ya leo kipoko, mwalika nipanyama kwa kisambu chakoko. Kumesha tato, na mina leta nyundo ni mkange kokoto. Nasema kamata, kamata, kamatika kamata, kamata, kamata. Paka chini kamata, 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 kamata. Paka chini kamata, 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 kamata.
When you muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako. Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjela zako. When you muziki nilianza kabla yako, when you muziki nilianza, when you muziki, when you muziki,
do one two. Do Rais.
Nipe heshima yangu au nichukue kwa nguvu. Sana ni kazi siyo chaka la maovu. Ukiongelea nyota sikwetu sigala kali. Yemu ina safari japo tumeitoa mbali. Muziki huu umenifanya niwe mbunge. Nisimame imara mikumi kama moringe. Imani yangu ilinifanya nishinde. Na shukuru mwenyezi na zaidi nombo nirinde. Na siri nyingi nyeti kama taulo na guest. Ukindiliti wenzako wana request. Nilisha sema ngoma ya watoto ikeshi. Leo J ina mada na kumalizia kesi. Watoto na vimba kama milishwa Amira. Wanaume pisikali mashauzi kama Jamila. Twendi na managani kama mnapoteza dila. Muziki kwetu ajira utwazi unanipa sila. Kwenye muziki nilianza kabla yako. Shahidi mama yako.
Utaniambia nini
kama bata nimekula zaidi yako.
Wamzuka.